In the mix with DJ Radix, the newest in charge, aka the brain in charge.
El Shaddai.
He's an awesome God. How many for such an awesome song? And I'm never lonely. How many for such an awesome love? He's an awesome God. And I wanna tell it to the world. He'll you what you anywhere where. Kama si wewe basi nani.
Askia landi lodi ako kwa njia anataka kodi. Nani nangori moyoni zinani jaza wori. Hila nitakuwa fine.
El Shaddai, ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai. Ukona kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
It's an awesome day. Na vile unanibariki hata mimi silewe.
But DJ Radix,
every day you come through in an awesome way. Hakwenye thiki nimepata rafiki, rafiki wa kweli.
Na kuna kaloni mahali kana nijaza wori. Niwewe utaprovide. Ina mahali natamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali. Wewe unajua time. Na hisi nguvu zako kwangu.
I will call you El Shaddai.
El Shaddai. Ulinipenda hata kama misifai.
Hata kama misifai.
El Shaddai.
Hakuna cha thamani kinachokaribia cha kulinganishwa kwa tumaini letu.
DJ Radix,
uwepo wako mimi nimeonja upendo halisi, moyo wangu huru, sina aibu tena. Uwepo wako Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
Yeah.
With DJ Radix, the newest in charge, aka the brain in charge.
Things are changing, things are moving. When I'm calling your name, told me son take off a break and son let me establish you. You told me son
in the mix now. With DJ Radix, the newest in charge, you. AKA the brain in charge.
Hauna mandai, toi pia ni chupa. Thank you for a wife, umenipea vision, yote ni jua talanta. Squeezy kiuki shika, tunaituliza na Fanta. Umenitoa ghetto, saina dunga na masoso. Nimejichora job, I can be my own boss. Wanashinda na nami, wanabaki kuona vumbi. Na stamina iko seti, tuniliacha kunywa chungu. Umenitoa sleepers, ukanivalisha Michelin. From chipo za moshi, squeezy mini, wada chicken in. Najua kuna itakudoka na life ina kwa chicken in. But thank you, jukani kona issue, then you be listening. Umenipea fans, ukanipea haters. Na yote in return, imekuja na favors. Umenipea strength ya kupambana pia na mpoki. So ambia ni shetani, mini OG simu
mpoki.
Nikikufuata, tuje kwako,
nacho
natamani wewe ujulikane kama vile maji funikavyo bahari. Natamani wewe ujulikane uokoe waliofungwa, ponye waliozidiwa,
jioneshe na mimi baba yo, baba yo yo, jioneshe na mimi baba yo, baba yo yo, jioneshe na mimi baba. Bila we sina mbele wala nyuma, yeah yeah, baba bila we maisha ngumu kama chuma.
DJ Radix,
baba bila we ni machozi na kununa sona ya kwako, hey, kila wiki kama spuma. Umesema baba sitaona aibu, aibu. Ukasema baba ya shetani utaharibu, haribu. Sona sema baba kwangu uko karibu, karibu. Jione baba na jina lako libaki tu, baki tu. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi baba yo, baba yo yo, jioneshe na mimi baba yo, baba yo yo, jioneshe na mimi. Hata kabla kuingia kwa hii dunia nitumie monyoni, uliniwazia ukanipangia hata siku za usoni. So sina ujanja mimi, sina ujuzi mimi, sina ujanja mimi, jioneshe na mimi. Wanna try kuniweka lo, lakini ai, baba na kuno, no. So naomba, jioneshe na mimi, ndio wacheki, hey, mbona mina kwa mimi. Wacha wacheki, wacha wacheki, jioneshe na mimi, wacha wacheki. Jioneshe na mi, baba, baba yo, jioneshe na mi, baba yo, baba yo, jioneshe na mi.
Pale umenitoa baba, pale unanipeleka.
In the mix with DJ Radix, the newest in charge, aka the brain in charge.
Ajabu kwa hai, ana ningesha kupaga.
But DJ Radix,
nimeona tena ya kuvunja moyo, ata ningesha mwacha Mungu. Mukama ni misongo ya mawazo magonjwa mama, nimepitia, ninazoea. maumivu ya kudharauliwa umasikini. Kila siku ninajipa moyo, ipo siku yangu tu,
ipo
siku, ipo siku yangu tu, na mimi
baki,
ipo siku yangu tu.
Radix, 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 Radix,
ipo siku yangu tu, na mimi
baki,
na mimi bariki wewe, ani bariki wewe, na mimi bariki wewe.
Kazi ya Mungu haina makosa. Kazi ya Mungu.
binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Kazi ya Mungu haina makosa. Nadia, hoya hoya hoya. Hoya hoya hoya. Hoya
DJ Radix.
Vicky Fundes.
Nilichopata nikiomba walisema tutakusha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki.
Radix, Radix.
Sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Hoya hoya hoya. Hoya hoya hoya. Hoya hoya hoya. Na mikono nitainua, magoti nipige. Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Sio juju ni maombi. Ni maombi. Si kelele ni maombi. Ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale. Ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha uwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju ni mao.
The mix with DJ Radix, the newest in charge, aka the Braid in Charge.
Now hear this.
Now hear this.
Been a sinner, hata maji niliombwa nikasema sina. Always wanted to be a singer, but along the way I think focus ilibaki sina. Juu mi nilifocus na mambo ya dunia. I trusted in man, baka roho ikaumia. And even though I grew nikijustify kulia, at some point it became so much kuvumilia. Juu I tried to take my life. Nilichagua pills chukuna pain kwa knife. Heri nitoke, there's no need for life. I wanted to get away from this lethal life. Next minute mi nikajipata nina drip. Niko na magrip kwa mikono nina drip. At the moment niliyomba life ikuwe ni dream. Too bad it was real, haikuwa ni dream.
Radix.
Past 18, I think I'm now grown. Nili check vitu nyingi, I was so mind blown. Kuingia kwa game, nikachanganywa na fame. Kiburi kubwa kubwa, nikatumia madem juu. Monday to Monday, nilijipata kwa klabu. Nikajifanya mjanja, nikapigana na babu. And back home, mother likuwa na tabu. Siku jali chest up, nikakuna mashavu. Then, nikaanza kupiga injili. Haikuwa kwa roho ama mwili. As long as ilikuwa kwa akili, nikaifanya biashara, biashara injili. I used to work for my benefit, I used to work for my benefit, ndiyo mini feed. Right now, naomba vumilivu, patience and kindness, nisije kusikia wivu. Yes.
Nakuita, nisikie.
Please listen to me, Father.
Ninaomba,
I pray to you.
I love you right back.
In the mix with DJ Radix, the newest in charge, aka the brain in charge.
Now hear this.
Now hear this.
Yanaweza kutoboa mwili huu, mbona sasa ningekuwa na vidonda mwili mzima. Vita ya maneno, kuna watu ni majemedari. Ukisema mshindane, mbona mikono tainua. Kupigwa vita ni kawaida, isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe. Lia kidogo ya maza ili uchungu uishe. Ukiendelea unawapa kichwa hao. Vaa silaha za imani, rejea vitani. Wakikuona waseme umeshakuwa sugu. Oh, acha waonge, acha waseme seme, ila yuko Mungu wa kuwaziba midomo.
Hawezi kushindana, oh, kushindana na mwanadamu mwenye
in the mix with DJ Radix, the newest in charge, aka the brain in charge. But DJ Radix.